daddy, yonita daddy, yonita mani kwanza nikiwa shamali. Siseti manyaru, sipendi mambaru, hakuna tofauti na kuishi na mababu. Daddy, daddy, yonita daddy, daddy, yonita daddy, 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 yonita daddy, hey. Si ati nini daddy, daddy, yonita daddy, yonita mani kwanza nikiwa shamali, hey. Nikiwa shamali, daddy, daddy, yonita daddy.
Oya Nicole wekitisha mzinga kadisa. Kijana ameingia kwa klabu kuchachisha. Cheza chini kablo kule bare na kimita. Kirizi ndani ya nyumba unajua tushashika. Beat ni ya hitman cut na matap tap. Tuki double tap kwenye snap tuki rap rap. Mna yap yap mna nyap. Cheza chini niku itie bazenga Mr. Cup.
Nimepigiwa tenje na madoki wa pumuani. Kapiga gondo matotoke kikaribu chwani. Kauliza mbona kapiulo mwanga kumwaga ndani. Nikani kautamu fulani toka likamu ni nani. Kacheza ndani nikani kwangu. Katibu makutumi nikadhibidhi ya ndani. Tabaki funguwa na sari ya marijuani. Ah, doba ni mingi zingine jozi na kamu.
Daddy, daddy, yo ni ta daddy. Daddy, yo ni ta daddy. Daddy, daddy, yo ni ta daddy. Hey, si ati nini daddy, daddy, yo ni ta daddy. Yo ni tamani kwanza nikiwa shamali. Hey, nikiwa shamali. Daddy, daddy, yo ni ta daddy.
Juleo mini daddy, lazima mamanzi wa jiggle. Kamera piga selfie, simu watch and kai middle. Sinajua mimi leo na Steffi, duna mingle. Juneve ni kasupu sana, shinga flamingo. Nikisha kacheki na tamani kuwa indos. Mimi tuna yeye peke yake na katikol. Kanalia aki msu atacha izo. Lakini tuko wingi ni machumi na sprinkle.
Siezi hata esabu ya figa huwa perfect. Ongeza moja kwa sita ukianza wa kwanza. Dafu ni saba alafu kupanda sinaga haraka. Jumi upendaga tukiwa wawili kwa shower. Baby, baby, please nite papi. Daily, daily akidai kuni why. Unisaka tunangwai, mwambie bye bye.
Daddy, daddy, yo ni ta daddy. Daddy, yo ni ta daddy. Daddy, daddy, yo ni ta daddy. Hey, si ati nini daddy, daddy, yo ni ta daddy. Yo ni tamani kwanza nikiwa shamali. Hey, nikiwa shamali. Daddy, daddy, yo ni ta daddy.
Double paper, chino, nina dema na zigocho. Fom zinga nare nare na mademo na zigoto. Ketisha kuzitoka zikishukingi andom. Kujipini na zitema utaradu kiwa on. Chachisha zikae kasos kitu ligol na dote. Katoto kandote kapigua fimbo. Niko jing na majong seti fiti wambo. Mindo moto mijakom nalipuka kabom.
Maheta banana wakanyagia yende sana. Rusha kwa juu banju fika juu. Rusha juu dada banju katu nasema ni kudunda daily. Na cheki una jegi na bado weni keki. Manyanga inachune kona debe. Wasupa tuwateke lazima tuwakembe. Na yobana iweze. Cheza chini take it down na prendo ki bounce. Piga pose na bambili bad clan.
Daddy, daddy, yo ni ta daddy. Daddy, yo ni ta daddy. Daddy, daddy, yo ni ta daddy. Hey, si ati nini daddy, daddy, yo ni ta daddy. Yo ni tamani kwanza nikiwa shamali. Hey, nikiwa shamali. Daddy, daddy, yo ni ta daddy.
Mungazi zote zote leo tu ni kumoda. Na bileta kwangu leo juu sija sota. Katazinka meshika ni ya veve simogoka. Proro tuwa kwako akijipa na kutoka. Tuende mteko uneza tengeza kamusi kamu na maneno. Jumrembo wako ananitaka so nataka mengo. Sibishani na gadabu tapoteza meno. Tapoteza meno.
Hey, daddy yo mambo vipi shori yo. Vile umeweza sezi mind tuki flow. Jumami umebeba kama meli. Weni mdark na sweet kama berry. Ukitembea zina bounce kama jelly. Insa una trend kole guy wa githeri. No underwater sana float kama fairy. Na Joe Shanche kiko tele.
Daddy, daddy, yo ni ta daddy. Daddy, yo ni ta daddy. Daddy, daddy, yo ni ta daddy. Hey, si ati nini daddy, daddy, yo ni ta daddy. Yo ni tamani kwanza nikiwa shamali. Hey, nikiwa shamali. Daddy, daddy, yo ni ta daddy.
Eko fiti?